Fresh Out from NigerRemix.com.
Bathi labantu abalala emakhaya ke laba sasa sasa. Khuluma ngalabantu abangalala emakhaya lapha. Asaba.
Ay, into yokuna ebusuku. Wayibangala emakhaya. Lento leningane kwane esesibonana masekwale kwamala. Ditoro ditoro. Upe no real nebusuku. Under my umbrella. Kungono kungono. Ay, into yokuna ebusuku. Wayibangala emakhaya. Lento leningane kwane esesibonana masekwale kwamala. Hey, ditoro ditoro. Upe no real nebusuku. Under my umbrella. Ay, ay, kungono kungono. Ay. Patinge pati, as funinga neva nila. Patinge pati, as funinga neva nila. Patinge pati, as funinga neva nila. Patinge pati, as funinga neva nila.
Tafunu kunbinga lela ke futhi ke manje. Funa ukunibingelela ngitshela indaba yami na kuzoba right ngisho okay sir bathi
sanibona kunjani igama uncle engise kendawo ezenodaba angikuphi si ngabuya ngakini ngatshele ngayixoxa bathi yona injani ngathi ingane kwane leyo bathi intsomi intsomi leyo ngithi mina ingane kwane leyo intsomi intsomi leyo sanibona kunjani igama uncle engise kendawo ezenodaba angikuphi si ngabuya ngakini ngatshele ngayixoxa bathi yona injani ngathi ingane kwane leyo bathi intsomi intsomi leyo ngithi mina ingane kwane leyo intsomi intsomi.
Why you bang a lot? Little leaning on the gun, it's a banana massacre. Come on,
what's it?
It's all. Pupino Rian Nebusu under my umbrella. No, 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 under my umbrella, I all of the
Fresh out from NigerRemix.com.